surprised that you hate it.
Ususela vanhu saphethe nestyle sakudala ngakuvisisa elu yangithola amadala mina ngispy ngikhuluma kayi one waphakama nyakanda senokwehlela isilahle just for control ngifuthe maze fika mina ngiyazithemba ngiphile ngokusaba ngikhathele ukuncanga lempilo manje sayifosta masihamba ama-show senokuchafa something etekisini lana kusemhlabeni angeke uze uwazi ukuthi kusasa kuseni nokudalekana naw uyacava it's your loss phila kayi-one mina ngizifunela imali ma ufuna ungayithatha le crown impilo yami easy yangibora nempilo yase-down indaba ngizithandela igasi senokubuya nge-J and yen phethe nebhenki anginayo ne-mats mara kuna-stress ngiyethola esinyoreni kuningi angakusho kodwa ngishaya isikhathi phethe ama-vandal lezi zinganawo ama-manners. Shit.
I don't care if you hurt I keep on doing my thing, yeah. I ain't surprised that you hate it. I get by sus.
Ngisho bacamba manga nyasa ngeke balunge. Noma ngaba pointer out ama hater wam nyasa ngeke baphume. Mntwana ekahlamu nokufela umsobo wenyama ongazange uze uyilunge. Isupport ayikho noma ukhiphe itape elidobuke ngeke baliphushe. Thingi kutshela ukuthile usamamela. Mina ngiploma namarepa. Ishutsheri wakho ngeke azalunge kimi. Lana kimi mfana mangapreka. Khona amapiano nama-deep house. Lo mntwana lo roba litheka. Ufana nevese liraw. Noma ngaringa amasimba ngambeka. Ngeke bayisuse futhi ngeke balunge. Sengiphethe ubhangayi no-hydro. Ngishaya ipop empumalanga ngilimikise ejosi bangifihlela ikhago. Ngapha ngiphethe u-chero phethe i-ezi. Ekuseni unginikela umpako, yeah. Noma ngathanda kanjani ayikho itsotsi engazithandela umphako. Twana let me cut the story short, yeah. Before u-crazy J ashaya ishot ezasekasilami zikushiya udot bese zifake intshiso efikeni hot,
yeah. I don't care if you hurt I keep on doing my thing, yeah. I ain't surprised that you hate it. Vayega by sus,
susa, bayeke bayisusa, ngeke bayimele. Bayeke bayisusa, bayeke bayisusa, ngeke bayimele nyala. Bayeke bayisusa,
ngeke bayimele. Angeke bathi bazongigijimisa ngathi bayanya. Abafana mina ngeke bangithuse, ngifana nale mvula yanamuhla liyana. Noma ufike ekhasi lakho ungibuze, bathi bazoyimela ngale style angiyala. Bazokutshela la bengihlala nabeduze, wazi ukuthi lapho khona thina ziyawa. Sho, hydraulic bafethu, Crazy J, nami ngiyazifaka lapho, uBhangayi, yeah, yiyo lento, salute.